They tryna sound like us. Crazy legend killers. Let's get them blessed.
Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng.
Motho a motle ke hopola nako tsane tse fetileng. Ho le bonolo pakeng tsa ka le wena dintho di penya fela. Le ha ba bangata ne ba sa rate mpona ke na le wena. Ke hopola tsatsi la qala ke wa phusha tje wa phutheha. O le ka taxing o ya sthalala re kabolana re thabisana ho le monate. The next thing wa njwetsa hore o tla ntlela present letsatsing lena ha eso fitlhe. Ha ka bona fela hore ne mpote o eke lerato le tswa molomong wa ka. Ke hopola ha nako e ntse tsamaya e ka rato la rona la dia empa manyolo ya ha satane ba lwanela hore nna le wena re kgaohane. Ne ka re mosamaria ba kopele tshwarelo hobane ha ba tsebe ntho ba etsang. Ha ba tsebe ntho ba etsang.
Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng.
I remember the time ke tswa sechecho mabane ke letse ke tswa go groove kwa ga mapheso. Papala se empetsa ke sena sepe ke sikare ba ke ga kitse gore ne ke lela ke o re ke le party out of 7 of us is because ne ke rwele ba se ngwana wa pizza wa futsa ya ke ngolo e black ke smell a feel like itse gore e fresh mabane ke letse ke tlhatswa ka sepa sa meke ha ke moleba motlhogong ka ntubitse skhele ka ntekratwa ke sfibe ata gwa ke lerato second e rile e nna weekend ya nna maloba le mabana posta body facebook a ngwadile a re I love you weekend pelo ya ka e molo ka reng ka re tswetse e tshwere e tlola mafese mare ka letjela majentse le go ka rona ba ka re succeed o tshwana fela le go ka ipakonya crema le di entse.
Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng.
I remember when you used to say that you really love me. Ke go tshapa ka botshelo jwa me bofeletse. Ke sa dumele go roka fetsa o itsametse. Ka gonne lerato le ne le tuka le gaketse. Ba lakaletse ba sala ba ntse ba maketse. Go bona rato la rona re phela re tumetse. I even thought that together we can love ambitions. But together we had two less ambitions.
Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng. Nna ka gopola nako tsa maloba. Nna ka gopola nako tse fetileng.